waxaad nagala socotaa sbs somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararkana maanta waxaa ka mid a nin 65 jir ah oo reer melbourne ayaa noqday qofkii ugu horreeyey australia oo lagu soo oogo dacwooyin la xiriira sharci cusub oo dhowaan lasoo dejiyey oo loo yaqaano sharciga faragelinta shisheeyaha. Joe Bidenna waxa uu ka horeeyaa Donald Trump markay noqoto tirada codadka haray ee doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka. Booliska federaalka dalkan Australia ayaa sheegay inay dacwad ku soo oogayaan 65 jir oo reer Melbourne oo lagu soo oogayo dacwado la xiriira sharci cusub oo dhowaan lasoo dejiyey oo ah faragelinta dalalka shisheeyaha. Ninkan ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey oo dacwooyin noocaas oo kala lagu soo eedeeyo. Sharcigan cusub ee faragelinta shisheeyaha ayaa baarlamaanka federaalka la mariyey sanadkii 2018. AFP ayaa sheegtay in ninkan uu xiriir la lahaa hay-ada sirdoon oo shisheeye, laakiin ma aysan sheegin dalka ay hay-adahaasu ka socdeen. Ninkan ayaa la horkeenay maxkamad ku taala magaalada Melbourne isagoo lagu soo eedeeyey dembiyadaasi, baaritaankuna weli waa u socdaa. Joe Biden ayaa u muuqda inay u harsan tahay oo keliya 6 electoral college ama codadka electoral college-ka loo yaqaano si uu u noqdo madaxweynihii 46aad ee dalka Mareykanku uu yeesho, iyadoo maalintii labaad ay socoto tirinta codadku. Hay-adda warbaahinta ee Associated Press ayaa sheegaysa in Mr. Biden uu helay 264 cod iyadoo loo baahan yahay 207 codadka loo yaqaano electoral college-ka si markaasi qofku ama musharxu uu noqdo madaxweyne, halka Donald Trump uu hadda haysto oo keliya 214. Afar gobol ayaa weli shaki ku jira cidda ku guuleysan doonta, hal mid oo ka mid ah haddii uu ku guuleysto Bidenna sidaas waxa uu ku noqonayaa madaxweyne. Ninkan oo 77 jir ah ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu guuleysan doono, laakiin hadda uusan ku dhawaaqayn inuu guuleystay weli.
Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever.
Cod kasta waa in la tiriyaa, ayuu yiri. Qofna nagama qaadan karo dimuqraadiyaddeenna, haddana nalagama qaadan karo, weligeedna nalagama qaadan karin. Ameerika waqti badan bay soo jirtay, ayuu yiri. Ameerika dagaalo badan ayay soo gashay. Ameerika dhibaatooyin badan bay u soo martay in weligood dimuqraadiyadooda aan laga qaadin. Shacab ahaan annaga nalama aaminsan karo, ayuu yiri. Shacabka haddaan nahayna nalama handadi karo. Shacabka haddaan nahayna isma dhiibayna, ayuu yiri Joe Biden. Xisbiga jamhuuriga ayaanse si sahlan iyagu isu dhiibayn. Waxa ayna dalbadeen in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin, iyagoo sidoo kale bilaabay dacwooyin ay ku doonayaan in si ku meel gaar ah loo hakiyo codtirinta ka socota gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Georgia, iyagoo sheegay inay jiraan wax istaba marin codadka, laakiin aan wax xaqiiqa ama wax caddeyna loo haynin. Mid ka mid a wiilasha Donald Trump waa Erige, ayaa ku dooday in mucaaradku ay doonayaan inay doorashada ka xadaan aabihiis.
The Democrats know that the only way that they could win this election is to cheat in Pennsylvania. And we've seen it from day one. We found ballots and drainage.
Dimuqraadiyiintu waa ogyihiin in dariiqa keliya ee ay doorashadan ku guuleysan karaan inay tahay inay doorashada khiyaanaan oo xadaan gobolka Pennsylvania. Hore maalinkii koowaad baanu arintaas aragnay. Waxaanu aragnay codad ama waraaqihii codbixinta oo lagu tuuray meel qashin qub ah. Waxay u ogolaan waayeen, buu yiri, dadkii noo ilaalin lahaa codka sida loo tirinayo. Xataa way u diideen in dhismihii codka lagu tirinayay dadka iyagii ay galaan. Waxay isku dayayaan, ayuu yiri, inay xadaan doorashada. Hogaamiyaasha labada xisbi ee waaweyn ee dalkan Australia ayaa iyaguna ka hadlay doorashada madaxweyne ee dalka Mareykanka. Ra-iisul wasaare Scott Morrison iyo hogaamiyaha xisbiga Labourka Anthony Albanese ayaa labaduba ku celiyay awoodda ama xoogga saaxiibnimada u dhexaysa Mareykanka iyo Australia, waxayna ku baaqeen in laysdejiyo inta codka laga tirinayo waa dalka Mareykanka. Mr. Albanese ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay nidaamka Mareykanka in sidii loo xaqiijin lahaa in natiijada soo baxda ay tahay mid cadaalada.
I think that democracy is too important for it to be undermined
waxay la tahay dimuqraadiyaddu inay mid aad muhiim u tahay oo hal qof uusan wiiqi karin, waxayna ila tahay in hay-adaha Mareykanka iyo qayimka dimuqraadiyaddu ay xudun u yihiin arrintaasi, mana aha mid hal qof uu markaasi dhibaateyn kara ama wiiqi kara, ayuu yiri Anthony Albanese. Dowladda Victoriana waxay aad u ammaantay maalintii lixaad oo wax kaysa aan laga helin gobolka qofna uusan u dhiman, iyadoo ku tilmaantay natiijo runtii aad u wanaagsan. Waxaa gobolka jooga ayaa la yiri 20 qof oo keliya oo qaba xanuunka, oo dhammaantood ay ku sugan yihiin magaalaweynta Melbourne. Dhanka New South Walesna, wax kaysa oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey lagama helin maanta, balse 2 kays ayaa laga helay dad dalka dibaddiisa ka soo noqday oo hoteello ku karantiilan. Northern Territory-na waxa ay diiwaan gelisay kayskii ugu horreeyey kadib markii ilmo yar laga helay xanuunka. Ilmaha yar ayaa iyo waalidkiis ayaa ku karantiilan meel ku dhow Darwin, iyagoo ah dad dalka dibaddiisa ka soo noqday. Mareykankuna waxa uu diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd oo coronavirus oo hal mar dalkaasi laga helo, iyadoo 2,500 oo qof xanuunka laga helay. 9 ka mid gobolada dalka ayaa soo wariyey in tirada kaysasku ay aad kor ugu kacayeen. Goboladaas oo kala ah Colorado, Idaho, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Washington iyo Wisconsin.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.